abate sikoba ntide ekigoma kyenkuba kyo kibasudde tazatika nkikube bakiwulire bamale bansomeko mawulire kati batya ebigoma byenkuba bibabaaza ekigoma kyenkuba maximum murder abate sikoba ntide kati batya ebigoma byenkuba bibabaaza ekigoma kyenkuba maximum murder abate sikoba ntide tazatika kungoma ntude ku biti unitewo nakatebe siti producer Joshe mwana repeti amarapu gafunisa yeti tobola banze chikubana bwenti sikulimba omwana we Uganda wenyimba nyokoze sana Luganda amarapu kanzi nizama ganda tuli wafe tukoyeso Luganda abatesi ngebigambo bingi balaba bajja na mubungi barapa balala balina kubungi sibajereka manyi muli bulungi sasa nyakola ngolina ne sirinji ebitone mubirira nabyo nga bingi kambala mutse komba ekubisiji kati batya ebigoma byenkuba bibabaaza ekigoma kyenkuba maximum murder abatesi bo bandidde kati batya ebigoma byenkuba bibabaaza ekigoma kyenkuba maximum murder abatesi bo bandidde sizole ya mateeka nagagoberera abatesi bali bangi ne banfukirira olw'amaanyi amangi baagala okunzikiriza waziwa mapepe gange nensaba katonda salina nze nakoto okubakubabisa katonda balanga wantu nga ndaba ne waggulu salina kyakola okujjako kulinda eggulu kyali kyoto santisa kuba nalinja waggulu nga kabaka nensalawo okugenda ng'omuzira bampima ku minzaani ne bambunza zaani salina kyakola kuba bamala amaanyi naye kati yesawa balayire walaayire kati batya ebigoma byenkuba bibabaaza ekigoma kyenkuba maximum murder abateesi bo bandidde kati batya ebigoma byenkuba bibabaaza ekigoma kyenkuba maximum murder abateesi bo bandidde nazati nze wembeera ne luga fulo abantu bebuuza lwaki sikuba fulo baayomukisa gomo nze fukena fulo nina muganda wange era muyita na fulo sikulimba kati mpulira omuliro sizole yalanka kubeera sikola kiro mbakubirawo ne mbawa ku fayiro mu mateeka mbakwasa gavumenti saali yagadde kubateeka mu tenti amarapu gange nno mateneti nina bajeti nsula mu bbaati mbakubirawo ne mbawa ku kagaati freestyle mbeera nzirumba njirako mukazi akubiddwa enkuba mulamusaako ne mujjako ebbuba luga fulo omukubira mu buli nsonda kati batya ebigoma byenkuba bibabaaza ekigoma kyenkuba maximum murder abateesi bo bandidde kati batya ebigoma byenkuba bibabaaza ekigoma kyenkuba maximum murder abateesi bo bandidde
Josh on the beat.